iDemocratic Alliance ithole izikhalo eziningi ezifuze lezi ezitholwe ngabakapay the grants. Kwabemukela isibonelelo sikahulumeni sika 350. Yize iDA ihlale isiza abemukela lezi zibonelelo abafika kuthina bezobika ukuthi kunalabo abashintsha izinombolo zabo zocingo abazisebenzisa ukwemukela isibonelelo sabo. Siyaye bese sisixhumana nabakwasasa ukuthi kuqinisekiseke ukuthi bayasizwa. Sitholeke ukuthi kuyaye kuthi lapho besasizakala noma sisanda kulibika udaba lwabo, izinombolo zabo zocingo zibuye zishintshwe futhi, okukhomba ke ukuthi kunamaqola angaphakathi kwasasa enza lo mkhonyovu. IDA iphinde yathola izikhalo eziningi kwabemukela izibonelelo ezahlukene zakwasasa mayelana nokusebenzisa izinombolo zomazisi babo ngomgunyathi kanye nokwehluleka kukasasa uqinisekisa ukuthi abemukela izibonelelo bayavikelekile. Izolo ke iDA ivakashele umuntu owemukela isibonelelo sikahulumeni sabadala ohlala e-Eldorado Park e-Gauteng, odonsa kanzima ukuthola isibonelelo sakhe sikahulumeni kusukela ngoJuni nyakenye. Impendulo evela kwasasa iveza ukuthi inombolo kamazisi yakhe itholakale komunye umuntu ose-Eastern Cape. Naphezu kwemizamo yalomama eminingi yoxazulula lesi simo sakhe esibucayi, imali yesibonelelo ubengakayitholi kuze kube namuhla. Kunjalo nje, kusukela ngoJuni nyakenye, yena nomndeni wakhe babulawa indlala. Ukhisimuzi walomndeni ubumnyama ngenxa yendlala kanye nokuphelelwa yithemba. IDA izoxhumana nabakwasasa kanye nomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi ukuze basize lona owesifazane kanye nabanye abaningi abasesimweni esifanayo. Sizophinde futhi sithumele imibuzo ebhaliwe yeshayamthetho sikazwelonke kungqongqoshe wezokuthuthukiswa kwamphakathi uNkosazana Lindiwe Zulu ukuze kutholakale inani lezikhalo ezitholakele mayelana nezinombolo zikamazisi eziphindaphindwayo kanye nezindlela ezikhona zokulwa nokukhwabanisa emnyangweni wezokuthuthukiswa kwamphakathi nakwasasa. Umengameli umnumzane Cyril Ramaphosa bekumele ngabe kudala axosha uNgqongqoshe Zulu. Ubukhona bakhe kulomnyango necabinethi yakhe umengameli kuyinhlamba ezigidini zabantu baseNingizimu Afrika abahluphekayo aqhubeka nokudicilela izimpilo zabo phansi selokhu aqokwa njengoNgqongqoshe wezokuthuthukiswa kumphakathi.